Basi asubuhi ya leo,
this morning,
napenda nikuletee neno la Mungu.
I like to get the word of God.
Litainua imani yako.
It will lift up your faith.
Litakufanya utembee vizuri na
it
Mungu.
It will make you to go through in a good way.
Ndani ya mwaka huu wa 2020.
For this new year 2020.
Huu ni ujumbe maalum.
This is the very special message.
Kwa ajili yako na yangu pia.
For you and me.
Kwa sababu Bwana,
because God,
anatuwazia mazuri.
He's thinking good things about us.
Basi nafungua moyo wako.
Open your heart.
Uweze kupokea neno hili.
To receive the word of God.
Neno la Mungu lina nguvu.
The word of God is powerful.
Na lina uwezo.
And it has a.
Linaweza kufanya chochote.
It can do anything in your life.
Tutasoma neno la Mungu.
We are reading the word of God.
Kutoka kitabu cha Kutoka.
From the book of Exodus.
Sura ile ya 32.
33.
Na msari ule. Tutasoma wa 14 na 15.
14 to 15.
Tafadhali soma.
I'm reading,
yes.
Exodus chapter 33, verse 14 to 15. It says, the Lord replied, my presence will go with you, and I'll give you rest.
Mm.
Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here.
Thank you. Haya ni maneno ya ajabu sana.
These words are so wonderful.
Na tutakuwa nayo kwenye seminar kwa siku zote.
And we are going through with it in the whole week.
Na kabla sijaanza kuhubiri,
and before I started preaching,
nataka tusome tena kitabu cha Wakorintho
wa pili. I want to read the book of second Corinthians.
Mstari ule wa 16.
Chapter 16.
Wakorintho wa pili.
Second Corinthians.
Mlango wa sita.
Chapter 6.
Mstari wa 16.
From 16, it says.
Tafadhali soma.
What agreement is between? Is there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God.
Mm.
As God has said, I will live with them and walk among them. And I will be their God and they will be my people. Amen.
Thank you. Unaweza ukajiuliza swali pamoja na mimi.
You can ask yourself a question with me.
Kwa nini unaishi mwaka huu tena?
Why are you living this new year?
Kwa nini wenzako walikufa mwaka jana?
Why are other people died last year?
Lakini wewe umechaguliwa na Mungu.
But you are chosen to be today.
Hii kwa sababu.
Is it because?
Kuna kitu Mungu anataka na wewe
bado. God has put something in you.
Ukifuata historia ya awali ya mwanzo.
And when you read the first
ya Mungu na wana wa Israel.
When God and the Israelites.
Kusudi la Mungu.
The aim of God.
Aliwachagua Israel kama taifa lake.
The Israelites to be his people.
Ili aweze kutembea pamoja nao.
In order to walk with them.
Ndio maana tumeona kwenye kitabu cha Wakorintho.
That's why we have seen in the book of Corinthians.
Kusudi la Mungu.
The purpose of God.
Anataka atembee na mwanadamu.
He wants to walk with a human.
Kwa hiyo alimuumba mwanadamu.
So he created a human
lakini
being.
Akamchagua.
Then he chose him.
Kwa sababu anapenda.
Because he needs.
Atembee na mwanadamu.
To walk with the human
leo,
being. And this morning.
Nataka ni kuambie,
I want to tell you something.
Mungu amekuacha.
God has put you to this year. In order to walk with
kama
you.
Kama 2019.
If 2019.
Ulitembea kwa mbali.
You walked with God from a distance.
Ulitembea kwa kunyata.
You walk in a slow motion.
Kwa
like shaking.
Mungu anataka sasa.
God needs right now.
Kwa sababu amekuacha.
Because he had left you up to this time.
Na ye.
To walk with God.
Na ndio maana.
That's why.
Alichagua Israel.
He has chosen the Israelites.
Ili atembee pamoja
nao. To walk with them.
Mungu anajivunia.
God is feeling so proud.
Na mimi.
To walk with me.
Mungu anajivunia.
God is feeling proud.
Kutembea na wewe.
To walk with you.
Hii ni kusema nini? Hii ni kusema nini?
What is it all about?
Mungu anapenda uwepo wako.
God loves your presence. Hello.
Mungu anapenda uwepo wako.
God needs your presence.
Anajisikia vizuri
kuwa na wewe. And he feels so proud to be with you. That's why he chose to live within the human being's heart. Even the animals live in the forest. Even they live in the forest. But God has chosen to live inside me.
Glory to God.
Glory to God.
Thank
makofi.
Praise God.
Ndio. Hili ni neno zuri sana.
This is a wonderful
Mungu kuchagua kuishi ndani yako.
To choose human being to live with within us. Listen.
Katika habari ya wana wa Israel.
In the history of the Israelites.
Mungu aliamua kumuinua Musa.
God has lifted Moses.
Ili aende awatoe wana wa Israel utumwani.
To go and rescue the Israelites.
Baada ya kushindwa kutembea na Mungu.
After sometimes they fail to live with a God.
Wakachukuliwa utumwani.
Then he rescued them from the hands of
God.
They walked and worked in a very miserable way.
Wakalia sana.
They cried.
Wakaumia sana.
They felt pain.
Hawakuwa na raha.
They didn't have
Mungu
a peace in their mind.
Musa,
then God talked to Moses.
Hili taifa.
I've chosen this nation.
Congo.
I've chosen Congo.
Vile.
I've chosen
Vile.
I've chosen this one. I've chosen the other one. I want to rescue him. Because I want to walk with him. I want to walk with
kama
him. Even if they
Jesus,
but now I want to start that journey. I feel happy to walk with them.
Hallelujah.
I feel so good.
Because
Jesus is good. No one can remove Jesus from me. Even if the whole world is
happy for God.
I'm happy for God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Musa anaingia Misri.
Moses goes to Egypt.
Anawatoa wana wa Israel.
He rescued the people of
Wanatembea.
Israel. They walk.
Wana wa Israel.
The Israelites.
Walisahau.
They forgot.
Kutembea na Mungu.
To walk with God.
Hawakuwa na uwepo wa Mungu.
They did not see the presence of God.
Tu Musa ametumwa.
They knew that Moses
lakini
was just sent.
Hawakujua chochote
but they
hapo.
Didn't know anything about God.
Walijua tunaenda Kanani.
They knew that we are going to
walijua
Kanani.
Tutakula asali na maziwa.
They knew that they will eat meat and honey.
Hawakujua
they didn't know.
Wa uwepo wa Mungu.
They didn't know the presence
kwa
of God.
Musa,
so Moses.
Alipata shida na hili taifa.
He got very.
Alipata shida na hili taifa.
He got a problem to rescue the Israelites.
Hawakumjua Mungu.
They didn't know God.
Hawakujua kutembea na Mungu.
They didn't know how to walk with God.
Hawakujua uwepo wa Mungu.
They didn't know the presence
Mungu
of God.
Alipojitambulisha kwao.
Even if introduced the God to them.
Hawakuelewa.
They didn't understand.
Hata alipojifunua. Alipojionyesha kwao.
So when he revealed to
kwa
them
mambo mbalimbali
different things
bado hawakumjua.
But they didn't know God.
Kwa hiyo walimsumbua Musa.
They disturbed Moses.
Kwenye safari ya kwenda Kanani.
The journey to go to Canaan.
Na Musa
and Musa
aliweza kufaulu.
He won.
Kwa sababu alijua kutembea na Mungu.
Because he knew how to walk with God.
Mungu alimwambia nitakuwa pamoja
nawe. God told Moses I'll be with you.
Kwa hiyo wanafika njiani.
So when they went on the way.
Kwa sababu ya dhambi.
Because of the sins.
Ya wana wa Israeli.
Of the Israelites.
Uwepo wa Mungu unaondoka.
Even the presence of God disappeared.
Mungu anamwambia Musa.
Then God told Moses.
Utaenda Kanani.
You go to Canaan.
Hiki kizazi kitakwenda.
Even these people go
lakini
with you.
Lakini utaenda na malaika.
But you go with angels.
Hautaenda na mimi.
You not go with me.
Musa anamwambia Mungu.
Then Moses told God,
sijazoea kutembea na malaika.
I'm not used to move with
nimezoea
angels. Nimezoea
kutembea na wewe.
I'm used to walk with
kwa
you.
Kwa sababu malaika.
Because angels.
Ulisema wawe wakawa.
You tell the
malaika hana thamani ya mwanadamu.
Okay, the angels doesn't have a
mwanadamu ana thamani kubwa kuliko malaika.
A human being is so more important to God.
Yes. Mwanadamu ana thamani kubwa kuliko
human being is so important to God.
Kwa hiyo Musa alielewa.
So Moses understood.
Siwezi kutembea na malaika.
I can't walk with the angels.
Kuna vitu sitapata.
There is something that
kuna
can be.
Kuna furaha sitapata.
There is a joy I will lose.
Nataka Mungu
mwenyewe. I need God alone. To walk with God.
Mara nimemuona.
Because I've seen him.
Akiweka nguzo ya moto mbele yangu.
To put a
nguzo ya moto. Mpigieni makofi. Hallelujah. Hallelujah. Amusa anasema.
Moses said.
Nimemuona Mungu.
I've seen God.
Akiweka wingu.
He put the cloud.
Yes, mbele yangu.
In front of me.
Akikausha bahari shamu.
Even he made it
that. Malaika hawezi kutenda hayo.
The ocean to make it away to pass.
Nitembee na wewe.
So I want to walk with you.
Anamwambia Mungu.
He told God.
Siwezi kutoka hapa.
I will not live here.
Siwezi kwenda na malaika.
I will not go with an angel.
Nitafeli maisha.
I'll fail in
sitafanikiwa.
My life. I will not succeed.
Maadui watanipiga.
Even the enemies will defeat me.
Na hili kusanyiko ni kubwa.
Even these people are too many.
Hanikujui bado.
They don't know you.
Nataka niende na
wewe. I want to walk with
na
you.
Kama hauendi na mimi.
If you are not going with me.
Niondoki hapa.
I will not leave this place.
Kama hauendi na mimi.
If you are not leaving with me.
2020.
2020.
Siwezi.
I will not move from here. Then God wants one person who can say this word. I need you in this year. Because you have chosen me to live. I will not leave this place to do my work. To produce, to do good things in my marriage, with my children, my health. I will not be safe if you are far from me. With people, they walk with angels. This morning, take time, decision, to walk with God. Because he has chosen you today. He wants you to move with God. Make God your friend. The things you didn't do last year, the things you didn't do last year, this year, you'll win it.
Stand up, please.
Stand up.
We are
the end of the service.
We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are the Alpha.
Then you make me to my destination.
katika maisha yangu.
In my life.
Asante Yesu.
Thank you, Jesus.
Katika jina la Yesu.
In the name of God.
God bless you. Chapia Yesu.